kuba n'obukulu abantu ebiri mu masoni obadde mulungi Yesu webale omulamuzi omukulu afuka mu bulamu bwange atali gwanga kakano ndi gwanga lya mukama onzijusa omwoyo wo onkwese mu kubeerawo kwo I'm not afraid to die.